Webale nyo munafe kasozi mugaga atenge gwanga leti Uganda lili mukete lekelu wake byobufuzi nga tuwete kila tekelo kulonda kwa bono kubinda bindo kwa kubaye sabiti ja abazadi basabidi okufukula banga bongeru kumawa na babwe awamu no kubanga bewa zaba na babo kwenye gira mubye byobufuzi byaba beno nyeze byabwe eranga baina no kugira abana okwe walokoze sebu waba na byobufuzi beno nyeze byabwe abana baba kumiri waka bakole emili mweji bagasa bino byogeddwa Lydia Nasio omu ku baddukanya essomero lya St. Mary's Seed of Wisdom High School na Chief Managalama Town Council.
Nkubiriza abazadde okufaayo ennyo okuyigiriza abaana emirimu gy'awaka n'egyo egivaamu ensimbi baleme kutwalibwa muyaga gwa byabufuzi n'okwewala okukozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Jukira ebyobufuzi biriwo kaseera buseera ate ffe abantu ne tusigalawo lubeerera ng'ate era buli omu yeetaaga munne nga twetegekera okuzzaayo abaana ku masomero. Abazadde tubategeeza nti okuwandiisa abaana okuva ku siniya esooka paka ku y'omukaaga kwatandise ku ofiisi yaffe wetuli okubaweereza. Nkubiriza abantu okwongera okuuma eddembe mu biseera bino eby'okulonda n'okukimanya nti mu buli by'okulonda mulimu awangula ne gwe bawangula. Omukama abakuume.
Nyongera okujjukiza Radio Simba.